zambui.com. Super vibes.
Leo na jana haiwezi fanana. Boro waitu nguvu mi nitapambana. Pesa shetani baby tusije achana. Usinune baby ata tukilala nja. Kila binadamu waliumbwa na tamaa. Magari majumba mimi pia natamani. Mateso ni ya muda tu. Mateso ni ya muda tu. Oh my baby, ndi kusaka drama. Nazazi pesa, tisa sanga lala. Oh my baby, ndi kusaka drama. Nazazi pesa, tisa sanga lala. Don't worry, don't worry. Don't worry baby, don't worry. Don't give up.
www.amadzambiwe.com.